Radio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Kala kedi de studio tamani yodo sa yo saki ko modon Ousmane Diko alantan kabaruji gondido di yodi maison la presse ila bamako Mamadou Ouattara wonani to boggi jande to bala hono bale kewde kabanto da hakke to man tan kan darti ko farma ardina sare e golle habude e wadi denagu fa warde jukugol le gandagol mudum walde fewde torra kany e wadi denagu de ndardi du hono oni duddita lamal o hedi mudum Gobal G5 Sahengal du fuddi imadara mundi do nyande altinere de heedi kerol Mali Burkina Faso kany e Niger kabar mum Martina Makumpa kany le batu ministre en pari o Minusma du notike CVGR don fedde gonga saria e devrintina sandu oni du notorike miloji temede jeegon sefa fa fedde de heba no gollira do yari fu do dingoni sembe kabaruji dum en jogani on bismillah modon do studio tamen anabado bale sappo kabantoda hakkeji tomanto en gadde noddango du fewde e gofarnama Mali fa ardina saria e habude wayde jukugol le gandagol mum walde fewde torra kany e wayde denagu de bale andini kenye kado anya farde hono yewtade le gol le cilol mum tatabol talatare handen no mak hakkeji di gorri de bale du de dardi fande onu fabo yalla kabarani jenga kedde Mamad Samaseku
le communiqué o hulitama widde gilla tongande hitande 2013 gouvernement leydi Mali o huncani hore ko heewi hono wuteji ngada di der labal hitande 2013 di sinngol talkuru kawral der hitande 2015 jo ingol fedda humaninde ngonga portal e dewral e kanye kiti kanko hore jo kiddo polisabe jadinkobe fedda mujawu ngonnobe to gawtun Alihu Muhammad Touré ka dum fu fe tawede hulitama faande der tongande de widde kabaruji goddi njebama batte wayde denagu rafi jogola bawde ma dun batte politika ko pelle humaninde hakkeji bibi adama na wada noddango fawde e lamu ko be leddi Mali be e kanye kedde arnaru ndu yo ngatal hakilo sanne tabagol hakkeji bibi adama sabi e lewi mabbe gilla hitande 2012 basiji kewdi imike ndar sahal e wuddo leddi Mali ndi di toraji mudun yottike unyaaji mbele dido basiji latike sababu rafi kawral hakkunde jaleñi kewdi ndar nokkuji yoga pelle de kolliti metta mun en fawde yeltingol e kaso ma dun yopugol fey baru yimbe le yoga ci kitabe wadde bonandaji ciatudi de do pelle kolliti dunno sugulaji mun en tiagal martingol kupa nyande chabantati e go oleru december jabbidundu yeltingol sariawol waningol dawral leedini gol fanda mudun yu labinde kabaru yimbe le yoga basiji di denno ebe kuli pati yimbe le yoga ci kitabe wadde bonandaji ciatudi der adnarundu anay be do dun ngadbe torraji fewdo europe itf e juude saria
deyere wadata do petit serie fayseda wala yedum woni ko bale dun horebe bale fdh kadi amdh kabantode hakkeji tomenten demini e wi fdh non lamu anahani ardinda anya politika ku fa torraji gadadi leti dalakande pamane drissa tawre jubino projet no amdh kadi fdh ofu wonko haldi e seku gadigo kedena Mamad Samaseku
sifa politika ku hana fi yebede bangal yarwul yeso kabaru sariaji yudun anyaaji politika ku kulta di no fewiri der nokkuji yoga oyal jati moliti non on kabaru saria Alihu Muhammad Touré kaso en njari tagal seden ni milawide talki kewdi njebama bi fuf mani di kabaru bonandaji fewde rewbe ngada di der wattu mo jadin kobe la wonno der sahal leedi malindi yu gonga jati newnaaki leedi jogidi hon dido tiallaaji huntande hore kabaru saria wonande mafuf wana dum dum min wajimbini ko min jeli yutan dawra hurgul mabgul latari sababu juge en kino kabaru ido bonandaji talkuru kawral aljendu jabanal fi newam waji fewde yimbele ngadbe bonandaji chaptudi den hakule aman ido talki saria ngurri wat juni o hana fi newam nya wadane kabaru bedo yimbele do farati modo yeltinde e juude saria bedo yimbele cikidabe wadde bonandaji
alo kala ko jiddon famitaade poode fay dow bemala men Facebook na Twitter o mbaawi noddude numero 7584111 na 7584212 leede G5 Sahel do puddi imadara mum en dido bo altinere kenye sappo joy lewru ndu do sappo joy lewru janvier ndu habude du e jeedin kako bato hono mobdo horabe mangal pade en G5 Sahel e mo français andini o do kabaru keddana Mamad Samaseku fa beedoro dum fam
e do sababu denagu woni ko yimbe le ngarbe hawrude e batu o jabal fi sefade do dido e madraji di so bangal le gonne mudun madun adadu yimbe le bamabe ministre leydi mali humani do mangal pat en chena kulwali holiti tan wide ngal do gubal G5 wondi yarde yeso no fewiri o holiti wide ngal fuddi golle mun dido bo alternerende kanko ministre leydi France humani do kabitibe Florence Parly holiti wide sembe golle ngal do gubal wadan nder keri tati Mali Niger e Burkina sabi e lewi mako kabaru don nokku o natidi sanne golle arandere ngal do gubal dental kabitibe lodunde hawbi fuddi non nder lewru novembre tabindu nder on don nokku goto jogido ti elaji denagu gila libbi kewdi yimbe le temene jaddo kuntani non hore o do golle e do faba solo sabi le di France fed de barkan batu kenya on lati sababu baba tobe kawra do gutum bangal hejo golle humaningo yawingol golleji gubal ngal e kanya beedugol adadu yimbe le fadde wattu cedu e lewi kanko ministre le di France gubal G5 sahel ngal la yeli hibinde ujnaji njoy yimbe le do e hakundere hitande 2018
batu noga e tataba CSA dun comité jokiti tolo golle kawra aljengal fuddi kenya bam ko do anda ka ko hala dogata do mundun kana ko wawa gondi deka hono konjoto do mo heedanta fay goto du kanto joinede li o batu latoto na dun e wonde CSA ana hani yawndu golle kawra ngal se taade sabitaade fu mudum ana wodi keddana mamadou samseko
gila dalgol basi hakunde gube kaptoje de e kanya juddingol gouverneur kidal o yargol yeso hantingol fuf tay ka der golleji talkuru kawral ngal yimbe le lam hakunde joddun puddali golle sona der ngalure gawo makko juina kan der region fay goto sahal lidindi fa hande dun fuddugol golleji diderdi kebali lawul den no holitide on tan wide taade fi kewdi nati e golleji talkuru kawral ngal ka dum fu tawede o do batu fedde jogitotonde talkuru kawral ngal wadi ciagal dawul arande wol kanko pen musulidi malikeso to algerie tun ndido leedi lamindi fedde dewrintinobe horojo gouvernement o e kanyi lamun kobe leedi algerie be ngadi totondral hakillaaji do golleji talkul kawral jogiditi allaaji yarre yeso yotere jabinde dadun lamibe fedde sima njehitu new york ton do newamuya ong leedi amerique lolliddo independent diplomacy bedo nelabe gubal sima njidi e yimbe le conseil de securite oni e do kabaru golleji hewtagul jam leedi malindi kana ke leedi malindi jati hulti metti mudun fewde e guldo dawul
million goto dollar ana buri millionji temede jeegon cefaade ministre autorisé VGR o balligu jawdi martinama kumpa kenya les signu gotal ko gollidal hakku ministre et CVGR nenno yodum balligu papato de CVGR gollido golle mudun do heedi fu keddan mamad samseku fa fam wat
c'est 600 millions
millions di temede jeegondi latu sababu darnaade almsataaji projet joga den no hultinde wede fedde CVGR wattata fi e jiba dido almsataaji di kande natorto di sodde kake gollirdi bureau hono ordinateur e ko nande mun en wonande gollirde mabbe kidal lande uri taga taful ka kabar mudun na wondi dawrede fedde ministre bamidun adi tutude be neddo andandu sanne kala ko fabi do ko kugul kabaruji juddiji jomundun e dido almsataaji di yaltinte hakke ujnaaji temde kalis dollar kani totede fedde CVGR bangal daranade kudde burde fuf fasindinede ono kabaru cellal e ko nande mudu
victime deja enregistré
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sengarti e kabaruji region ngaji medan ke ben famu tan ono yibbe sappo e nando motoji du jogibe kabarde chami e wuro tamay ñande alande le cercle burem o be poyi hono bitigu goto fadde mabbe nadde ciobe nen habotobe cm fbr 2bk jeyton fandena godo wuro batu giggol hakkunde remobe jabo bodeje e fedde noddirtene mi ñangana kafo ana wanda ile keje to kuta kucialatu nen no yo wadde fa golle jabo heba hono du jalogal le communage jeego o nen no dum batu du balde didi gonta do ton ansongo anaburi milioji chapantati anaburi milioji chapantati tati suka anaburi ujinaji chapantati tati suka mo fikabe be yudo be dubi joy hitan yaade dubi joy fikabe lek nyaw polio nan e 86 comme ton ka le tem derafu anaburi chapani jena e jeron fikabe yude sapego yaade sapena le janvier lu kemen famdan du suka ujinaji chapantaton et taton les régions kulukor odu sappe ngon keddi ke hen temdere e cap sappe nayo ndu barmi li kasara lawo le lewru jabbin gollede pompier region ono andini oɗo kabaru e wi hooreji muɗum yiɗam yuppima ley lewru décembre ndu ɓurde lebbi ɗaɓɓi ɗiɗi ɓeɗo kadde ɗe ɗiɗo kabaruji kedde heɗade fande yewtere ma ana yesso sin tawde jaam.